Amerika.
Yeza, yeza. Eh, bwana nimesema yeza bro. Woza, woza.
Woza.
Woza nini beba?
Woza.
So maybe.
Nasimewasha ni woza, si yeza.
Woza.
Woza, woza.
Sasa ni
maoni,
lakini tumerudi.
Sina maoni.
Kwa tuongelea super gonorrhea. Sini kwambie. Eh,
tunaanza
tena. Una tu siku hizi watu wanadinya octopus wewe.
Bwana hiyo.
Tulio. Ati
hata
ufanye
wanadini. Ati hiyo.
Una tu alikuwa anasema ni scientific nini vipi kuko
science.
Eh, utapata alikuwa anasema nini nini. Ati hiyo octopus inakuja sasa huko ati hiyo ndio
maza.
Hiyo ndio food inakupandia.
Eh, alafu
inaka. Acha nilete simu yangu.
Iko gram.
Walai walai.
Tumsa anasema hata sielewi, hata sijui ni nini, hata sijui octopus ina hata sielewi.
Anasema octopus
ina suck
your dick. Ina suck your dick. Na kupia da.
Alafu inakula, alafu inakula, inakula, mazo inakula.
Inakula ya
children.
Ya children.
Inakula ya children.
Hadi Dubai.
Na itakuwa inafanya hivyo.
Alafu safungua.
For the next 3-5 years.
Tuleni nifanye hapa ka promotion. Tulia nifanye promotion. Tutafungua till mtoeke ka kitu bali. Niko baya, tuta kwenda Dubai ama vacation.
Nataka kwenda Bali bro.
Pale manzi yako alikuwa.
Ati pale manzi leshana.
Manzi leshana alikuwa Dubai, leshana amini. Tuta kwenda Dubai, courtesy of you guys. Please, please. Tafungua till. Tutaandika till hapo kwa kwa description. Aujali.
Una una
acha deep like hivi. Ana tuseme kwa naye.
Sasa ndiamo na
kitaka ipo. Ah, wongo wongo.
Ah. Sasa tutafungua.
Kwa naye.
Tutafungua deal, tutafungua deal lakini una serious note. Ukangamia tuwekea.
Hey beba.
Tutafungua deal.
Fans only, only fans.
Take it.
At only fans.
Oh, alafu kama mko na fit pics kali mtutumie.
What
the hell, bro? Tunafanya study hapa, study case.
Si.
Kama ndo kuna
credit. Miss, zi, ya, we, zi. Mili
kuna credit.
We, ya, ina shida, acha kuonyesha. Nye, acha kuonyesha maeka, sasa.
Mini kifungo OnlyFans mtawati.
Eh, bro. But you're crazy.
That's how it's true.
That's a very LGBTQ people. You
need to promote.
You want to have one, I'm not going to manzi yangu.
First of all, you're homophobic.
That isn't the case.
Personal.
Okay.
Ene ndo kusema hapa mkomofobi, kocha mshikwe. Misko na nyinyi.
Dad.
Yeah, wewe nyamesema.
Likomofobi kirile jela wallahi.
Ah, ah, haina shida.
So una decree je.
Sasa acha ni decree, mista iko na jela, kona deko na jela shida yako.
Napenda
game. Wewe ndo urepiwe, sasa homofobi yako itakuwa mzuri sana.
Sina
maoni. Sina maoni.
Sina mzee.
Mimi sina maoni, mimi si waogopi, sio mimi sina maoni. Ufanye mtu anadai.
Check your octopus bunda vilina wewe.
Ena ni wazimu. Wow, octopus ni big.
Wewe,
mbona chiti sana?
Wewe.
Alafu inapata na mama na mama aksuku size na mahiki.
Eh, bwana
kiki karibu 50. Nimeenda hivi.
Si abuzo
mimi. Na tena wako homophobic.
Ndani mimi siko homophobic. Sisi sema ni
Christmas, mimi nilikuwa tu Nairobi.
Mimi siwezi. Sisi tulikuwa na goma
na nani?
Nilikuwa na mzoro.
Tunadiana na wao.
Eh, sawa.
Ndani mimi siko homophobic jamaa.
Sema.
Wewe bado ni kwa
ndo homophobic. Niko kwa nao
homophobic bro.
Niko na gay friends.
Eh.
Ndio maana sina homophobia kwani tunadiana chini ufala.
My best friend.
Lakini accept all females are a little lesbian.
How?
Kumele mlunje man.
Wow.
Hizi ni story gani mzee?
Twende tu tule.
Ni 7. Ni 6 foot. Ni 4.
Bila mnaongea kwa joke na joke podcast ni consistent.
Oh by the way tutakuwa serious.
Ni mambo ya hivi like. Tutaanza kuwa serious.
Mimi nakujanga.
Alafu njoo mwenye hiyo picha buda
wewe. Niko so shocked. Unajua statement imeandikwa hapo wewe. Hadi ndo maana na yanga
like
na macho za yellow
tika. Hadi hadi kuna point atakati mnaangaliana leo.
Si ndio naangalia watu za hii. Safi na ka ugly wallahi what the hell.
Bana juu.
Sorry Octopus cut kuna Octopus fans.
Sure. Messi anaendelea ligi ya nini? Ile ligi ya Arab.
Eh hao jamaa kuna pesa.
Wanadai kumba hiyo
45 million. Wages.
Hiyo Al Hilal sio.
Hizo teams zote za Saudi Arabia zinakwanga link
40.
Ah hiyo revolting ya nini?
Hiyo sio Al Hilal sasa hiyo.
Al Hilal.
Eh wako na jezi.
Na Ronaldo ni Al Nassr. Itabidi tu watu wametokea hiyo ligi sasa kwa DS. Alafu kona Romero.
Ndio Romero.
Sasa hapo deep in debt. Sio hata wewe sasa ina
nini? Nani?
Asi
wa nini? Al Hilal. Si Al Hilal si ni ya government na Al Nassr bado zote ni za government.
Lakini team iko in debt.
Oh team si itabidi za government alipatizwa madini
alafu sasa. Lakini mbona wakilipa euro pesa kidogo anakuwa alipe
Messi? Si Messi ameshinda
wapi? Si ndio Messi akubali kuhama.
Na
tena kwa sababu hizo na mdanganya hapo ati zao hizo zake zitakuwa kuliko za Roro.
Hiyo sikuongezea Roro 100
star. Ndio ni mamako. Ndio nilipianga mabills zako.
Manze na vile nilikuwa
nimeona kuongezea sana.
Manze na vile nilikuwa nimeona hizo nitakuwa naona sulio na zile memes zake na akina nani akina Luko.
Gani
hizo za Lili anaitwa Cristiano Ronaldo na Abubakar Sevilla.
Abubakar anahama lakini
bana jo ama nilikuwa nimekuja kwa na hiyo kombo jo anaenda Beşiktaş si chukua hapo
contract yake kwanza ilitoka nje kwa kijana na Roro sana nafanya aje celebration moja na yeye
yeah Roro alimkoko akasema jamaa mpe kazi
the head
ni join it
bana
ni join it
namuona si kwenda like
so ili check hapo lakini nani alikuwa hapo
ngoja leo zizi ilikuwa
Hallelujah. Ni kwa nini nimepotea?
Bring my phone.
Ati ulikuwa unasema? Una maoni? Una kuna maoni?
Zi alikuwa na maoni. Ah.
Blessed.
Oh, Glenn alikuwa atambia story as this for Gloria.
Aje hizo bana.
Useme, si ulikuwa na deal.
Nime ulikuwa.
Eh, na nyinyi sasa mna mamaji na mna hiyo story ya Gloria.
Siulize huyu. Mimi sio mimi.
Ndio kwa nini mnatishiana huko?
Sawa, ila ndio kuboga tu hivyo.
Endelea
kuongea.
Eh,
Zero. Same. Simo mbona hose?
I have zero hose.
Na mazi uko na dread buda.
Maana ndio
dread head.
Bwana mwingilito.
Dread head. Fair.
Na demo au msio ni sana hali. Na au lakini hadi quick. Like quick friend group ndo kwa most likely kupata.
Wewe ndo kwa most likely
kupata some sex related disease.
Unaweza noda.
Unaweza pata STI tunasema
na. Unaweza pata gonorrhea buda. Eh? Tupate hiyo sipa gonorrhea wewe.
Nashana nakubali sorry.
Well lakini wewe ndoza pia maneno.
Ndio naona. Ndio naona buda.
Utapata STI.
Ah unasema STI buda na kuna ukedi buda. Kuna ukedi
hivi. STI sio ukedi.
Cheki. Ukedi ndo STI.
No. Actually is even in fact that what start to while what time ya 8.
So since
I mean since birth now you Namsema
kwa nae. Njengu mesikia.
Well, like everything.
Sami
nikana ukeni. Okay, nikana ukeni.
Nikana ukeni. Nikana ukeni. Nikana ukeni. Jamaa abana.
Yeah.
Nikana ukeni. Nikana ukeni. Mwana nakona tangutu.
Nani wa baba yuko nasema.
Oh. Sasa. Tulisha na mkoro. Usi. Yelofa kasema. Imwezi tunapena visiti. Free. Ay. Sasa shangaa sana tambia nini bwana. Hizo history gani anakuja kusema sasa?
Iko na nguvu.
Sasa. Akasema utafanya simfanye.
Unafanya visiting?
Zii, si
wewe una zero hose.
Nimefanya visiting hata ujinga.
Wewe.
Sina pena sio kama nilifanya visiting.
Oh, eh. Part time.
Sasa si ndio?
Noma.
Sasa nilikuwa mgonjwa nikatibiwa.
Sasa mgonjwa kwa kiburi.
Bana, leo kuna mwezi mmoja hapo ndio kilisumbua kiburi. Sasa nimetibiwa, alama anasema, simfanye visiting ni free. Leo tu mwezi tunapeana free tani mtu anasema nini shwari tani kama mzazi hapa. Si mzangu akasema ni sawa. Huyu patient acha afanye visit. Kuna kuna mimi niliangalia kaza mama utakata. Ai ni kazi ya zote hapa nikikataa bwana.
Wow.
Special.
Oh my god.
Ai jamazu hapo hata si story. Ndio.
Sasa ndani kuna nini nafanyikanga?
Ndungo hapa alafu ile demo yako inasitio kwa hiyo staff.
Alafu
selafu na mbute nge toka hapo topa na kupea free counseling test
wana kulisha saku kisha kienza kuwa nae
wana kupea nda nika uko nae
bana wana kupea wana pambia tetu kipoto kwa nae usijali usaidiwa
kwa hivi
sana kwa na vijana ringi wa hizi kayeji wana panga nae sana
bana bana ee unataka kwa brada kwa nae
kwa nae kwa alikuwa na malnourished tena na kato amechoka kila saa. Kumbe ni kundinyana sana.
Lakini unajua pia dribi na releasing nini?
Wait.
Sasa hivi tunangoja.
Nitapa hiyo story na my ex.
What?
Anaendeleaje?
Sino kweli. Sijui.
Wewe mshaka tendia kwaje?
Sijui, sasa ndio iko na dread.
Ah, mzee wake.
Sijui akaje baba mimi ndajuaje.
Wow. Umejampost kama jampost.
Anapost.
Bado hajaenda. Bado hajaenda. Kama jampost
nani?
Jampost Mori.
Ah, he's a good. Misikana postingi. Meka na mimi bibi meka kwambia. Mimi sina habari.
Hata mimi na kuangalia.
Double last
year.
Eh?
Tai. Yes, my head. Kidet hadi. Hm? Akiwa kidet bad.
Alipost.
Eh. Wewe uliwahi postiwa?
Sina habari kuzu maneno kama
hiyo. Sasa na hilo tu kila kitu tunasema.
We not put it down, not break it straight.
Wale miss kwa yona kama mimi haikupost online. Kwa nini mlikuwa wengi? Unapeana
kwa sub. Mimi nilikuwa sub.
Leo tena kwa na dread.
Nilikuwa sub was starting. Nilikuwa sub was starting 11 nika complain. Nikasema,
"Oh, anaenda."
Nikasema, "Mpaka ni prepare game time bana mama siku kadhaa mama tsai." Game zote bana sicheze. Mimi ni substitution.
Tebu kwanza mimi na
kama wewe bana wewe nipe game time uone. Mimi ni star.
Hakikisha tu umepiga nuku yako safi.
Sikie, nikapa game time kaajibika. Alafu sasa nikaanza kuzoeka bana. Kaza au za ni mzee sasa.
I need some.
Rating inapungua pale kwa FIFA. Kasema hata tutafute kijana mwingine hapa.
Barobaro.
Mwingine akasainiwa mimi nikaishia bana. Kakindo.
Lakini mimi naona
transfer.
Wow, unajua atasikiza hii podcast?
Asikizangi.
Wow, anakonga mikopolo pale Twitter.
Lakini asikizangi podcast. Niko sure.
Acha ni manzi anjoo. Anaendanga Twitter yake anaona kila kitu yenye amelike, ana like zote.
Uacha kufala.
Sasa ndio kunjokuta kwa watu 18 likes. Wewe.
Hadi una connect dot sisi.
Sio unaendeza zingine. Sasa ngine cheza na
nada. Unapokujiambia. Just one kidogo.
Unapokujiambia she wants me.
Unajiambia lakini sana du sana shinanikijiambia alafu
Hey, lakini improve. Hata unaona umeanza unajua dread icon ku glow, si ndio?
Wewe ndio unaanza kwa light skill.
Man, unaishi free man.
Si kuna wenyewe.
Kaamka kulala kwa wakati, anakula na shiba.
Alafu kuna wenyewe
kichwa ndio. Niambie ni yeye kwa sababu kuna mtu akakitoa.
Namka.
Ndio na damu nyewe wangu nasema tu ni hivyo.
Dread ni shida.
Dread ni shida.
Si dread ni ya juice.
Unajua kuna dread watu wanafikiri uko na manzi.
Oh, I'm not going to be able to do it.
I'm going to go to the next one.
Mimi nasikia uchungu kidogo. Ah, sawa. Nimechomeka. Haya. Mwende shule. Blessed
zicheko kwa hadi. Nimeingia tu huko manze hivi kiasi. Hadi nilikuwa niingie lakini sikuingia.
Mhm. Sasa jenda shule.
Ah, sijaenda sijakanyaga huko
tangu.
Wewe toka hapa.
Ah.
Aya wewe acha bado unafunga pedophilia
bwana. Wana pedophilia
kwa mali.
Mtoto wa swali zuma mchezo.
Ah wewe bana, hiyo umefunga na nguvu.
Simtulie ni pema
zulu. Oh, we did these guys on a conga beatless kazio ni kangalia mama nzee wa asi. Sasa
naongelea
leo. Eh, tu hewa.
Nani
fluid. Watu una girlfriend? Kona girlfriend talk hapa.
Sina
kama kuniambia you.
Mabenzo siko nasikiza hii podcast.
Wewe tupa
talka.
Oh, guy ni podcast.
Enda.
Oh, guy ni podcast.
Kweli yako nana kijana.
Tadini. Wa. Inaitwa.
Ushia. Awe talka hapa.
Podcast bye.
Ishia bae
ishia. Jambiwa. Hapana, hamburger. Baga pizza.
Eh,
kibuni. Wasiende home. Ah.
Wala kama sisi
sio usimpatie
kwa tumebandika mtoto.
Baya moja.
Okay. Pale utuishi kulikuwa na hivi. Kulikuwa na mass bullying. Ni hiyo lakini upati.
Kwa nini?
Usijali.
Bwana fa. Kwenda mahali.
Siwende. Haipo tume.
Huko na mali ya kwenda na uko na miaka 11. Toka hapa.
Ndio. Kuja sasa
nipate alikuwa naenda. Siko naenda.
Aenda. Sasa siwende safari park
basi.
Kwaheri. Toka hapa. Uko na hivi. Kitu sikiza. Aje?
Nothing.
Susema.
Wow.
Atakuwa for sure.
Huyu hapa. Brother Glenn. Mishia.
Atani?
Eh, mina manisha. Eh, tuja na sange kwa mikuto mabara ni hindi ya tuwa kwa kwenye.
Yo, tumishi kwanza hindi hindi ya
tuwe.
Aye. Asa, liko na sana meka, liko na tani, liko na video yake kosa kufanya acts of crime. Anabia meka kama uji. Ukikuja.
Kwa jomza mwingi anajua.
Alika na mea meka, ukirudi, kije kama uja fanya criminal activity, tunakutandika sisi wa.
Ya manu, Bruce
alikuwa. Na wana, eh, Bruce. Na wana monitor maeka, siyati wana mfuwata bale.
Maeka ni kwa
crime. Baka ukomit acts of crime ni uishi kwa IQ. Kida Bruce. Accusations.
Quotes. Ni manu unambia mwe your friends determine your character. Sasa likuwa mwizi.
Siku penda kwa kila kini.
Alikuwa
ni mama shati na mama. Tandiko hapo jamaa. Eh, wanakongoja na mamiti, wanakunyuka.
Wow.
Mbona hujafanya act of crime wewe? Tumekuwa tukikuangalia the whole day. Hakuna kitu umefanya.
Mimi kiumbe yangu juu ilikuwa na mlina flying. Wow, alikuwa tu anaenda class anarudi. Hata kwa anaongea.
Kama team.
Na socks zina.
What? Alikuwa something on time.
Amefika sasa amefika sasa kile la saa 4. Ya amefika saa 5 tunajua nyinyi msi ameingia tuzenye kuna juu na tatu hizi na.
Eh, alikuwa huyo na spa.
Arufu atmosphere imechange hadi kuna kwa na steam. Don't. Yeah. It's king vile vile kija windows you sweat. Jema socks ni nanuka hapo.
Alikuwa na
socks na produce steam but ikitoka kwa mguni. Moshi.
Alikuwa na mysterious aura kumbe hata nyume kuna aura yake. Ya ndo nashangaa.
Aura yake.
Nyungi nasimama bude ukisimamisha.
Aura ni ya socks.
Hey, unasema tu rana.
Hey, unasikia. Hey, the atmosphere has changed.
Anasema tu bedini yosha shati zangu.
Kwani ni vile na mengi ya kwa hii area, man. Ni bad guy.
Hey, bad man. Hata siku mbani, kwa nito nini?
Hii. Na bidi ya Glenn alikuwa na finyalo
mbinaka. Alikuwa nito witch.
Bidi ya Glenn alikuwa na shikivi mkati. Lepana ipige hivi kwa.
But tulikuwa na couples mwenye as in student na teacher from home.
Nice. Oh, from home. So I
just said. Alafu mwalimu akajileta huko kama
TP.
TP na si yule wa whatever wa at university blah blah blah. Mm. Ha, ya
mwalimu fulani.
Ya kimwalimu fulani hapo kiapiti. Walikuwa na kulana wanasahau curtains zote zinafungwa. Na juu kiwa ndani unaona ke kazi zimerudishwa.
Wow.
Na ndio
from me have a lovely
first,
time
a great block
here some liwaona
so, si tulikuwa tu random tuna vibes sijui nini
vile mliwaona
sisi okay kwa na yetu ikawaona so si tunza si naanzaga kaka vibe guys sorry tukaanzaga
ukienda sapa hapo mkikula nyama mzinu mbili mbili hapo
within 5 minutes tunaona tu watu kwa windows akichimulia alafu mbishi yake akaenda kwa mshtoka akamwambia wewe
niko moto manze. Washa bamba ndo unaanza kwamba tuso kwa kidinya na pale wewe umebamba ndo uliko kwa dirisha.
Acha ujie.
But sasa ya madem ndo ilikuwa madem kwa madem ridiculous as
fuck. Tunapata sex.
Una imagine msee ana claim ni stud. Anakula wasee anawakula and then akienda fankienda anakuliwa.
Hey, no, hey, hey, Wesley, random that is up.
Okay, kuna hii ni disclaimer. Hata kama nasikiza hii is a joke.
Au sisemi sime jina yake.
Sisemi. But sitajua hii story leo.
Ah, kama unajua hii story yako big up.
Sasa alikuwa na this. Okay, yeye alikuwa mtoto wa Deba. So Deba anashinda mfukuza watu
jioni.
Hadi mkionekana zimehold hands bla 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 story za. Ah, nini ni watu.
Bila mama zina panga wasi wako.
So apparently mtoto wake sasa alikuwa stud.
Kuna dinyana. Alikuwa mkali.
Alafu wenye wanatumwa home ni wasamidisha.
Sasa hivi kupatikana kuliandaje sasa?
Sisi aligongwa na watu juu ya mchungu.
Umsi atumwe home.
Bana, aligongwa like mob justice.
Alikuwa anakula the back strokes bro.
Ana
ak his back hapo kitu sana. Eh, alikuwa anaenda
therapy.
Alipona. Wale mwana kwa kudinywa mataka inakujanga na trauma fulani. Wewe ndio kwa mwanaume mwanamke kudinywa mataka inakuja na trauma fulani.
Yaani kila time una date
na uko like fuck kudinywa ama bwana. Bwana ah, mimi nasema sio nyingine. Wale nyinyi majamaa you are nasty 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 guys. Tumesema hadithi nyingine hapo. Ah, hata sitaiongelelea. Ah, you guys.
Kama unasikia vitu mtu anasikia ndio medikaza
na. Nasi mnapenda kuona fit.
What the hell?
Mbona unalamba tools? Mbona unabati? Mbona unabati?
Lakini
nilileta huko sipendi. What? Wao wameza dipa.
Sasa sio umefikiria samba hali sasa. Umethika tena ile logic. Anyway this is an homophobic
nano. By the way, lakini kwangu kweli serious ni jokes tu tunana.
Ni jokes tu.
Tunava great time. We don't care about guys. Jesus. Exactly, suck a dick for Jesus. Except some and yeah. Some and yeah, awareness sort of kwatu nafanya street jokes. Yo mwezi. Sasa hii
sasa June inakuanga June.
Eh, sasa June ikifika tutakuwa nafanya tunafanya street jokes. To support the street
community. Kuna a gay female friend.
Sasa hii tuna support the gay guys, man.
Ndamleta wa address.
Yes, by the way, tunahitaji kuleta a gay guest hapa bana.
Anaitwa Andres.
Asina maoni. Akuja hapa tupigia deep.
Nilienda kumwambia Andres akaadress atieni guest.
Wow. Lakini sijali.
After me put time, effort, energy. Lakini hiyo matako iko yes ni ana live. Sema tu kweli.
Real.
Hata kama ilikuwa imevaa jeans yenye naona ni kama ime.
Aya,
nasema what? Nasema what? Lakini
acha ni tuache hiyo. Acha tuache hadi.
By the end kwa okay, best yangu alinitumia podcast flani hawa si.
Yeah.
Walikuwa wanaongelea Gen Z.
Hey, si Gen Z tunakonda down bana. Hey.
I touch on whatever confrontational, whatever avoidance.
Aha, but
as you know, say to watch ati nimemkata off blah blah blah.
Oh, badala ya confront.
Eh, na kutoki tot juni normal. Na kitigi uko bitch.
Na kama unataka tu kukat off ndo ta confront.
Sio no Gen Z whatever.
Sasa ndio straight.
Yeye anataka pa ku confront dogo hiyo. Badala ya kutoki down.
Unataka yeye mwenyewe anajitetea.
Badala ya wewe mimi usinitaje. Wewe usitaje kumbaka.
So tume character raise wa as in more as in the clowniest.
Hiyo. Sindio wajinga yani in short.
Kukutana na wale watu walikuwa
naishi. Yaani ADY wao walikuwa sawa lakini Z yenyewe ni wajinga.
Hiyo ni true.
Ah, hiyo ni true story.
Mimi nazaongelesha tu dem kwa simu lakini tukikutana napata ile sisi bonga.
Mimi nangoja.
So kama ungekuwa na simu, ungekuwa na
beaches.
As in lakini
wewe ungekuwa na magazine ya porn.
Nisha improvise yangu ya simu. Sasa ikifika tu sasa hiyo kuongea iriz yote na
shida. Sasa unafaa uongee hiyo. Kwa riz ya kuongea.
Riz left the room.
Wow.
Yeah, you are sikupatana na mama anzi sasa.
The challenge is to let the riz kae kwa hiyo room. Unaona?
Exactly.
As in unangangana.
Mimi nafaa nataka
connect to mother.
Practice what you preach.
Riz kisha.
Unaika ngoma.
Yes, real. Real. Foot guys for the win. Asa mnapenda feet, we're in this together. Lakini mimi sipendi feet.
Kama nyinyi mnapenda wasichana wananuka miguu.
Hai. Hii ndio type ya my ex. Mimi type yangu ni kuna dirty feet. Hai.
Wewe mnaongelea feet kweli?
Eh, take you share more feet pics. Chill, no sasa imekuwa tiro, share more feet pics. Ah. Now you are doing on the internet kama mayeka.
Tumia hiyo. Kuna friend, tumia your boyfriend feet pics.
Anazikata. Hata ikuacha. Hata ikuacha. Wallahi serious. Wale watu wengi sana kwenye
YouTube wanapenda. Acha tusitoe sana maboobs
bwana. Wallahi tena.
Tumie tu.
Well done Nils. Yetu.
Sikia. Sasa umepaka.
Well done Nils. Umeosha miguu umezipaka mafuta zina shine. Hai.
Wewe mama. Na wewe mpesa wangu ilisha hiyo.
Yes.
Lakini pia usitry hard kama miguu zako hazijafika hiyo league.
Naweza toa, ni toa.
I didn't.
Unajua kuna alinitumia miguu nikashtuka.
Hadi niliendaga kwa Nelson.
Hapa ni mimi.
Watu wanasaka shape yako. Usiweke stickons in the on top.
Kweli.
So yeah, that's.
Oh, mnekanga stickons hadi kwa za miguu.
Eh, nataka my type.
Really?
My shape of nail.
My type.
Pendoko.
Ala.
Yeah. But that's that, guys.
There's good series nyingine hapo Netflix. Inapenda maisha ya point director, kuna point director flani hapo. Like vile kwanza inaanza ngumu sana, inaenda kwa bofu na nyoma. Ngumu
sana. Wait, sana nyonga as a preparation for work.
Kitu kaa hiyo ama anapanga lose boys anapanga lose.
Sana wangu.
Sasa
ana beat me.
Anapanga sales manager.
Oh yes, si point director.
Point director. Anapanga na nyonga kwa dui. Pia sales manager huko alipanga yeye na.
Osa anena na watu si alafu.
I'll
have a great time.
Si apartment ya flani kampunza nini. Eh, adia kaza saa 10. Kakaa mtu, kakaa kwa director bure.
Atakuwa na whole different life. By the way, poni na lipa. Mimi nikishindwa tu na hii KCA. Naambia wale ni promise tu mtaji
nilikuwa na stafike ulipeana.
Wewe unalikuwa na
ya papo bill.
Mimi ni campaign for tel colorless.
Na kwa 200 chini.
Ya papo ni
TRM itafute.
Hivi ni leo na juzi.
Ah, ni therapy.
Oh, ni therapy.
Mali pale kwa Andrew.
Guys, have
hebu nione yako.
Wenye wanatoka majina yetu.
Unajua nyinyi mwezi relationship mna madem. Kwa uko na DM.
Mimi najua hiyo stuff na DM.
Oh, unajua.
Hebu ni hebu kiasi.
Lakini una DM
bro. Si nilikuwa na DM. Ah, wewe unafanya nikae nikasi ipata maana.
Guys, love language yako kupaka huyo msingi.
How much?
Nani ameka application?
220.
Spotify office.
Tendea.
Sina.
Tendea. Wewe unamkuta na mambo tendea.
Ni shangao msifa.
Ah. Love sim kwetu natural.
Nini
yo? Hazi ni kulamba lips, hadi zina kuwa black.
Zi kulamba actually na cost shipping.
Lakini lesi ni mingas za juu yo.
Kilamba. Hazi ni? Ina clap.
Rob like.
Lewis, Miss kwa nga na lamba from your
start. Nani yo?
Lewis, ukiona picha zake zote. Anafanya tu hivi. Anafanya hivi
kiyo. Awe matuna bo.
No, chukua paper.
Anafanya hivi kiyo light skin nigga.
Nani hee ujama? Bro, ujama alikuwa light skin wa shule.
Check.
Ina. Kuna tu vitu
za weke anafanya na ni kala yako
tu. Wewe, it's a broki.
Kwa nini shopi da? It's
a broki wewe. Kweli mekata ni it's a broki si ni wewe.
Oh, by the si upenda mse akiwa na character yake besides ya musician mwenye anapenda.
Mimi hata sina na character mwenye anapenda.
Mimi
nakwanga a random nigga. Unajua hata napenda artist gani?
Mimi nakapenda.
Lakini
exactly, you know what is this one?
Yes. Okay, nilikuwa nasema unaona ukiona game hakuna demo hizi but as in adi Elsa alikuwa kidate Kendall Jenner na kuna time alipea D for a date once
tutakwambia
sikia alikuwa ana date Kendall Jenner lakini hakuna time wali alipea for date once
hakuwa ilipa
as in bro
nani wewe
ulikuwa ni ndio the game
ni
nani Rocky
acha ni
zawadi what god fuck you
acha fucking pretty boy
acha no show Mimi
as a man.
Oh God. Oh God. Coco na looks na game.
There's nothing a bitch is funny.
As a man.
Like you know where you go. You know where you go.
What are you saying?
Say check check it.
Coco na looks na game.
You know facts. You know.
Yeah, you know facts.
Like you mean as a man. This is the kubali mazima.
Bravo.
So kubali. Namba tu wachani. This is someone big behind you, damn.
Ah, any toxic masculinity. Toxic masculinity.
Wait. So anaweza kubag.
Ana invest.
So mimi nasema nini?
Exactly.
No, so you are a female.
Lakini kuna wase wenye wana okay, sasa Kenya nasema ninakuambia ni fact mbona? Juu ya already akona ni kama master the way we work. Juu ata hit the right note.
Akona the book. Akona the book of dreams.
Akona the rhizology.
Akona the rhizology.
I'm going to flat. Ishi tishe habeni ya. It's not once, not twice.
Sawa, tuwe.
Sawa.
Oh,
sawa.
Sawa,
kuna
natuwa.
Sawa. 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 Check it, check it.
Sawa. Link up, link up.
Adi before the tat. Adi on God. Adi ex wangu akumbuki adi nilikuwa na tat most of the time. Even in aliniambia sikie my first relationship ni wote mademo wote ameniambia ni boyo. Mimi adi sikuwa isa.
True story.
Rhizology bro. Rhizology.
Walking up to a girl. Ameenda muda akafanya hiyo akachukua.
See, we are them.
Bana, ah dema jakubali.
Is it relationship? Mbona ufanye hivi?
Eh, of course. No man. The one aliniambia ngapi?
Ah ah. Msee, nimesema nini?
Is it video dance kangi 2 months?
Eh, of course.
Ude makikambia di be my di boyfriend.
Hizo relationships na kwa else.
Yo,
alafu madema unanga riza hata kidogo. Hata wezi ingisha manome box.
Hata yo relationship ati yo umeiva sasa wendi unanunuliwa chakula. Hata ujinga mori. Wait after pesa. Unanunulia msichana wako chakula.
Ali noli sabati yako al society.
Ati unakuwa na bitch moja.
Ati unakuwa na bitch moja.
Whichever bitches you get, hakikisha ni wendi unapay them bill. Ata kama you don't pay the bill, split basi at least half half basi.
Eh, kusplit, sawa.
Lakini
lakini
manziama unemekua kuja tu penye huko. Aende sali.
Kwenye ni boys wangu. Boys wangu ndakini ambia ni kuji vile niko na nitaenda hivo.
Mori wako.
Ata sita waga ndava tu viatu niende. Lakini manzi yangu. Eh? Yeah, vile maika natuambia masai tutoke vile tu.
Lakini bado chenye anasema pia na make sense pia. Kuna mada mwingine wanaweza fanya.
Eh, si ati ya wako.
Lakini
wako. But objective yako wewe kama aman.
As a man unaniattack.
Yaani haifai kuwa hivyo all the time.
Sasa zingine kataa.
Eh, sasa zingine kataa. Sasa zingine kataa.
Kwani hakuna kitu unasikia corona kwa
mimi? Bana, hata unasikia ugumu.
Haifai kuwa hivi.
Mimi kuna mtu nalipiwa.
Chini
niambi atoka. Hadi unafeel. Hey, uko like, "Ai, zi, acha nilipe some few bills
hata." For a
female.
Lakini ukipiga na jaba takata. Oh, napa tips.
For a female. Eh, hata kuna manzi anisho.
Ah, yeye hadi ni namba watu wengi sana.
Ni kitu cha grass na sasa mimi ni.
When you say man, manyasi, you say my greens.
Sasa
sasa greens.
Vegetarian.
Lakini vegetarian hapo anashangaa tu anasema na mchongo kwa ni. Grass.
Nini hey, lakini specs za kwa podcast. Sema kwa podcast.
Okay, acha tuseme hivi. Si opinion ya the whole podcast as a whole, yani ni opinion ya Leshan.
Lesh speaking.
Lazima akue. There's two sides of this story. Kuna side na kuna katikati. Of the spectrum. So side ya femininity na side ya
masculinity.
So female anafaa kuwa to the far
kila mtu wako huko.
Ikiwa hapa katikati ya Dema kwa hapa na Dema kwa hapa na huko hapa. Eh, hapa kutakuwa na tashwishi.
It makes so much sense.
Ole, ina makes sense. Ina makes sense kabisa hadi ninaanza.
Wacha ni pende sana pakeo. Ni this guys. There two guys definitely in my DMs love the best for me. The one that
can you ever lose a wewe?
Achana simple. Okay, the simple ni sawa, si kila saa. Msemo yeye ako a bit okay and just a small bit na challenge na ni msemo yeye ananipea direction as in si wako sympathize na mimi
anakwambia tunaenda hivi anakwambia tunaenda hivi
na kama ana mean like the exact opposite ako confident about it alafu mwingine ako zile za bye thing uyu adika analeta flowers analeta nini anasema good night na kwa tu zile za
Petunya maza. Wow.
You just lose interest. Na ni same time.
See my good guys tuna get hurt bad as well. My nice guys on that team.
I think just make sense come for kulale. Unakuwa na maisha yako.
Bwana mbe vizuri sitaelewa.
See anasema msi yako farm in making decisions and at least unaweza kuwa.
Azim pia kuna ndo nasema poko.
Unaweza agree, unaweza make your own choices yani.
Azim principle.
Unakuwa confident. Kabla unaweza kuwa bombe useme zii si dai. Hivyo sasa.
Jo hadi mimi nataka ni submit. Okay, ku submit lazima but ni submit lazima. So lakini ninajipata tu ni submit.
Yo si juu lakini Kenya mimi najua.
Utasiji. You mean me? Yes, to God, that's the same.
I'm relentless.
I saw my mom.
When una text kwa kwanza kila saa for 2 weeks, unamtaka mtu unamsaka. After 2
weeks. Ah, umse ndio alikuwa anakaa.
Si ndio?
I'm going to go to the bank. Unam text akireply like unakuwa problems yako. Ah fuck una
consistent.
Baada una damage wewe.
Very good. Where is Glenn?
Amedos.
How you can you do? Come bro. Hey no class for him for my friend.
Na mumeta.
My friend. Mimi wajiko.
So you are both.
Hey yo Stendele.
Nini? Nilikuwa nasema
Chase the
boss. Oh, ulikuwa unasema hiyo story hapo.
Don't chase.
Oh, nilikuwa na pay your risk plan.
Good guy, good guy.
Hey. Na dey kwa pay your risk. Hey, nile na risk school. Ilikuwa tip 1. Kwani?
I trust my friend. What was the problem? Eh?
This guy is
Glenn's brother.
Kabisa. Hata ameko hapa.
How many years does he have? Anapo hapo na miaka ngapi?
Don't ask him about years.
Hey,
he wants to see his brother.
Amelala.
Brother yake midozi.
Amelala.
Ji bedroom 1.
Sako hapa. Sako hapa ndani.
Go confirm. Kwani unjioni
kwa? Kwani wewe ni mrafiki wako na kwa hapa? Atumekwambia. Tujamwambia lakini.
Ongea hapa na mzee. Dai. Mzima guys.
Kwa fresh. Si umemwona? Shia huko.
Naenda huko.
Sasa tunaona.
Umemwongelesha?
Shikile. Shikile uzito bwana.
Ile uzito mzee. Mrembo ama nini? Okay, you guys, you know what? Kuna blends brother.
Kabisa. Inform. Keep it real, the people treat me like a million man.